mtoto ni mrembo, mtoto ni mrembo, mzuri wa ghetto, kayole mihango, wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desktop, na pulo kwa nduthi na fe extendo. Mtoto ni mrembo, mtoto ni mrembo, mzuri wa ghetto, kayole mihango, wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desktop, na pulo kwa nduthi na fe extendo.
I might mix my levers with that bomb main, and niggas keep asking me for a verse, I say no main. Pulled up so wavy, young nigga looking like the Soul Train. Told y'all once that a young nigga really tryna maintain. I gotta keep me a heat on the other side, cause a nigga got beef on the other side. Couple niggas they hate and they criticize when a nigga pull up in that Bentley ride. I was hanging with Monum, mama I'm sorry you couldn't control him. Payback like every single thing I own. I had a couple milli, I ain't show him. Nigga I know myself, I cannot know him. I don't tell all my homies, I know that I won't. Started in public housing and now we don't look at the prices, we blind in the store. It ain't a whip, I ain't ready to own. Bitch, I'm a dog, so I'm ready to bone. Niggas, they biting, they ready to clone. I make a radio hit on the phone and I know shorty, she got me on camera. In the coupe, don't need a passenger. Roll up a blunt and a pass it. I bring the fire to the atmosphere.
And I might mix my ball main with that off-white. And one thing that I know, nigga really never had off night.
Toto ni mrembo, toto ni mrembo, mzuri wa ghetto, kayole mihango, wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desktop, na pulo kwa nduthi na fe extendo. Mtoto ni mrembo, mtoto ni mrembo, mzuri wa ghetto, kayole mihango, wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desktop, na pulo kwa nduthi na fe extendo.
Mtoto ni mrembo, she saw me rolling in a benzo. Ish, awezi ku let go. She done fallen in love with a gang though. Usisikize wadi, we don't care no. Stingy na gun, says kupea though. Na kama woke on a gun, I got a pair of those. Dina maninja kwa chomu, wata share yours. We don't fear no, neweka kifu wa mbele. Na kucheki kila kitu na kufu wa nde. The genje, hisi kitu neza taka kuwa. Juka hita kaki move, ni kutatua. Izo ufala ndo huleti hapa. Choke za dry chin, no petty cup. Na bro, na kaitino, na daiku jishasha. Drop, ni kiwasili na uketi faster. You know, chale we be taking over now. Na kama kawa siku chuki, mina kudharao. Behind boss. Kila mara niko in and out. Na kucheki mini korada niko hivo now. Cause we get down with the get go. Tusha watu wanga scene and the vets know. Na kama kawa leta pesa mambo bankroll. Dark face dicho nyanya ye with that wrong. Hey, I heard him talk. Now let me correct homes. I only rap bro, I got no connections. I got that Mac 4, he got that Draco. When we step up on the place, you better get low. You better
get low. Toto ni mrembo, mzuri wa ghetto, kayole mihango, wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desktop, na pulo kwa nduthi na fe extendo. Mtoto ni mrembo, mtoto ni mrembo, mzuri wa ghetto, kayole mihango, wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desktop, na pulo kwa nduthi na fe extendo.
I got some shorties in Levington, but they just get drunk and embarrassing. I got some chicks in the ghetto, I love them cause they got a whole lot of character. Bad bitches when it comes to them, I just run through them like a marathon. 20 told me don't be trusting bitches, just be about your business and be careful. Flies the air forces that I'm stepping on. Mix and match it with some mean bape, I never grind for the check alone. I like to shine with my teammates till it's matching rollies every extra arm. Bust it down with the freeze face, we rolling blunts in the extra long. Do what we want, it's a free state, no police cases on my record. I move with extra protection, love dirty phantom with passion. Dirty money got me flexing, I hit it under the mattress. I'm counting my blessings, let's get it. I'm on the block and it's litty, she get on top like a fitted. She doesn't know where her panties, I made them drop like confetti. She let me talk to the kitty, I do a little and she come fast. Why you think they always come back? Get them high off of contact till they need it more than they want that. But I'm off that, I'm on new shit. Real nigga, lil' bullshit. Blow a bag on some new kicks, they ain't seen these, no blue tick shit.
Toto ni mrembo, toto ni mrembo, mzuri wa ghetto, kayole mihango, wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desktop, na pulo kwa nduthi na fe extendo. Mtoto ni mrembo, mtoto ni mrembo, mzuri wa ghetto, kayole mihango, wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desktop, na pulo kwa nduthi na fe extendo.
Venye mi utapika ningekuwa demi zoni ya bosho, na roga mbaka waganga washani nyima posho. Mr. Ill, mizani kwa game utadhani concussion, na black fans, Arabs, area sadi kokesha. Kusimu jambe pa offensive, sezi daily endekeza, yobusa changa unacheza. Yeah, niko rada na stroke juera wanga kukesha, kwanza vutia skate njem shosa ngeleta paretas. Yo paretas, suicide za 3560, isilicho kibereta na sesta. Izondo zao maheta ngalau, watakuwa nika darani. Besides na kala za pwani, plus paparazi za kule wanga btani. Si utani, ati kulala inje, do reason karawa linye kandani. yeah. Trigger miko na gun rattle zile nyoka kali. Ushindwe niko na gani, uneza pata ngati ile fimbo ya mbali. Mindo hatari, tadhari, simbi kwa majani. Kwako ndo mwisho wa gari, nika after lunch, mwiko na ugali. Yeah, wall and kwanza lol kikolo please. Rapping was a rap since Toro teach. Vibaru value na mse yuko the team, sijifanya mblei na kwanza cheza chin. Nimepitia vitu mingi sana kaheta kaskari bia spice, askari pia. From kubugia China, sukari na ugali kurumagia. Usi expect God and bless, alafu ni kanyagie. Billion flick, akili sick, filanga free. Penye conflict kaini jeshi ya serial kill.
Mtoto ni mrembo, mzuri wa ghetto, kayole mihango, wazito kwa benzo, maheta magendo, mahaka kwa desktop, na pull up kwa nduthi na fe, extendo. Mtoto ni mrembo.